Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraɓe, on e jam, on e tampereji korkaji hande talatare go lewru juin 2014 sappo e jeegom yamde ƴaɓɓuri misilma capannayyi e jolle studio tamani maison de la presse ɗo enon kumpitirta hande wiide jiide kewɗe gaadi hakkude jonno curowo e inde CDAO Blaise Compaoré kañum horoji leydi meɗon ɗo fa yetto partiji politique nono dawridoje e laamu o fa yetto ɗum kañe e partiji pollotodirɗe e laamu o parti politique dawridoje e laamu o beltike e ngal jiidal sanne fa ɓe beltike fa ɗum woni partiji luttodirɗe laamu oɗum biltike honoko ɓe teddidira warde hawtidde e Blaise Compaoré ko baale jamaɗe ɗum e dinankoɓe nden ɓamanimo aadi wiide ɓe paaboto yallah jaam e deƴanan garte ley Mali. Malinkoɓe noga e jeenayo ana uddi ley cuuɗi kasu fa guine cotorial nden no gam ɓe tawraka talkuru fe woturu joga e mabɓe du ena nangama gam ɓe e cottannoɓe to poɗɗe bonɗe ɓe mbi drogueji. Bisimilla moɗon e studio tamani gaɗa ɗo curowo e inde leyɗe CDAO e hakkude laamu Mali kañi e pelle murtuɓe ena o nanno o wotto diima e keeñe e hoorejo leydi meɗen o ena mo heeɓi to enna ɓe keeɓi haaldude ko heewi banggal jiidal hono gollidal leyɗe meɗiɗe ena caggal ɗum ena Blaise Compaoré e partiji politique dawri doji e laamu o nden ɓe keeɓi yiidude nden hoorejo dental ɗin partiji mbiyeteɗo assemblé to assemblé to mbiyete usumana jiidum mbiya kanko wonko o faccitani Issa Pakaba keɗoɗen Oumar Waygalou.
Weltigui do hen sanne ɗum wonono kawrital gaɗugal hakkude amen minen ɗum woni hoorejo leydi Burkina noddirteɗo ɗum woni Blaise Compaoré o. Sa ƴeewi ko holliti wiide ley hen du ɗum woni Mali yondi leydi wotiri noon ndi wona leydi feccitedi. Hay sa ƴeewi ɗe toɓɓe jaatikani jokkede minen komin jiiɗi wakkati joni o ko ƴeeyal hono watte yallah kaldale kawral ngal ana jokkita e kulleji goɗɗi antoon yettaki kono ko yimɓe birfito dow muɗum. Sa ƴeewi gouvernement ana wondi e wadde ko wawi fo yallah kaldale kawral ngal ana jokkite hay ko kaldale kawral ngal tanni koyɗe mum joni ko yo ɗum wona hono gouvernement o tan. Gouvernement ana wondi e wadde ɗum woni heejo golleji mum ɗi furfa ƴeeyal hono ɗum watte yallah kaldale kawral ngal ana yaara yeeso.
partiji politique noon luttodir e laamu odi biltike e ko jama o fo teddidira dartangol hono leydi ndi e jam ko ena jokko hoorejo ɗin partiji assemblé to ena biyetoɗo Seydou Diarra o wonko holliti Issa Fakaba keɗeɗen Barke Cissé.
Nodditali makko ɗi holliti wiide hono ɓiɓɓe Mali fuu hani tekkinde kumol fa dabareji tendiniɗi heeɓe e tiiɗallaji gonɗi ley leydi meɗen ndi le wakkati joni o. Holliti wiide hono ɗi tiiɗallaji wawaka haɓede kina hom fuu tekkina kumol kokkodiran juuɗe ballodiran fa dabareji ɗi wawa tabitinde. Ayley ɗum minen men kollitimo hono anniya amen ɗowtude laamu o fa hono ɗi tiiɗallaji mbawirta haɓede. Kasen ɗum min dardimo kanko hoore makko o jokkintina hono dabareji ɗi onniyaji ɓamno ɗum woni hono dartude jaam e deƴere ley leydi Mali ndi. ɗum eɗen mbawi wiide hono kaldal e kawral arandewal gaɗgal wagadugngal ende wawi jokkintinede. Min sa landike kay hakkillan ɗum yo hunde lobbere sanne. Holliti ley sifaji makko ɗi o holliti wiide hono yimɓe keddiɓe gonduɓe e newnude kaldal e kawral ngal o salminiɓe sanne. amin miɗen mila ɗum waran laato hunde jawnore kaldal e kawral ngal komin jonnori hono banggal gouvernement o fa yettoya hono nawnoɓe ɗum woni to Algérie to fa yettade to Burkina Faso to.
baale dina jama sahiɓe hooreɓe dinaji ɓe ena ɗum jiidi e hono kanko curowo e inde leyɗe CDAO Blaise Compaoré ɓe ɓamanimo aadi fiide dabareji ɓe keddori kala yallah jaam ana heeɓe e ley Mali honono Mouhamadou Doukou Mamoudou Diko wirini no keɗɗemo kanko Mamoudou Diko jaati.
min jiidi e kananke Burkina Faso o keeña yiidal ngal yo jowtodirde e lamdodirde caggal muɗum du o daardimin yalla miɗen balla alhaali hono deƴere e jaam leydi ndi alaani omin kollimo ɗum ballal ka yo waajibi amin sabi min woni o walliteɓeɓe. jonno alhaali ko woni hen ko ko jindinimin so haɓɓi koye amin ɗum woni leydi ndi jaati e hoore mum golle ne no yarta ni wala komin cekkota hen faamu sanne. ɓi adama sa won e hunde a anda ɗo puɗɗirta a anda ɗo timminirta kabaru ballal muɗum an ti o jama o wala anduɗo jaati hunde hoto neɗɗo wawi fuɗɗirde na hoto neɗɗo wawi yaade so kalda e homo ɗum jaati woni ko tiɗalla mum min keɓɓi e hunde waɗi so hande tawi ne hunde timma. jonnoon min dokkodiri aadiji so Allah jaɓɓi kono fo waɗa hen ko wawi.
caggal hono bama jiide bamakoɗe enna hoorejo leyɗe ɗiɗon ɓe enna ɓe jaadi segu beete hande Blaise Compaoré yiidi toon e Burkinam koɓe joka hono joɗiɓe ley Mali ɓe golloɓe ley joka kolongaji to enna ɓe jaadi caggal joni kanko e hoorejo leydi meɗon ɓe jaadi oɗon guesa joka hono maago radio Modibo Keita to enna ɓe jeehi ɓe ƴeewoy to ene ɗum hono min nokkure wiyetede e Sanama Bugu nden no baale nden no segunkoɓe ɗe ɗum nden sahiɓe muɗum kala e hoorejo mabɓe kañum ɗum wonko faccitani Mahamane Mahamane ñammede Mahamadou ñambele kanko mo kedjalbe amen to enokere de Oumar Waygalu
le premier contingent
garbe wallude mali arande dum won wakati on mali wodude tiidalaji diinde sa ji hon jabbidobe segudobe dum woni hon kambe yimbe la Burkina Faso be kambe jabbiri le segudo ay wakati jono ko min jidi dum woni ko no kanko horejo leedi Burkina Faso Blaise Compaoré o tinnono watta fur o yaadira le hen dum woni jaw hono jogirto hono ko tonga direji dum woni kaldo le kawral an yaaji lobbi di jobe do yimbe be fur jaa yallono tiidalaji di iwrata en nokko mide jidi dum woni kanko horejo leedi Burkina Faso jaw yallono wallirta mali yalla dum won tiidalaji goddi hakkunde bibbe mali koobe di yalla din tiidalaji dabreji an hebe dum hakkunde
mali malien a leur problème malien
sakira be kenyi kollite mijoje mum fu le hello Facebook studio tamani go enna tiagal mudum on jarama
tamani
kenya mobel gote soldats en luni non imudima e bombure fa goto e mabbe heddike hen jeegondu barmi fa sanne to dum wadi to kany e tungutu ana 40 km uji jokka chapantati horejo oni o en banki mun holliti metti mudum fa sanne ka o hollidi o sillini dum wiide hande hun hande fu be buri heddade le malifa be balla yalla jam e de yana ana garta e leedi meden di en walde humani de malinkobe an hal gote ndiwabe iwde e leede godde so gartira do enen de holliti malinkobe noga e jeno an uddi ele ciudi kaso fa guinée equatorial be ko foti jokka hono hitande be ko ko uddato en an han ko dum be nyingama dum wiide talkuru tawaka yogabe en dun nangama e yeyu gol podde bonde hono ko wete drogueji ko Mohamed Tita Jean Pierre mo landondiri e biete do Oumar Diarra e Ousmane Diarra kedo dem barke sisi
menen men baale kumaninde hon hakeji bibbe leydi meden bittobe le leede goddo be le wakati joni o meden anniyi fiide dabareji fa men ngullitoyo e laamu Mali o be darda no be kalda e laamu Guinée Equatorial o fa hono bibbe leydi meden nangaabe to Guinée Equatorial be mbaba yobbitede le dum hono consul Mali gondo Guinée Equatorial o kambe be fudditi di golleji fa hono fiide dabareji no hono yimbe noga e jeena yom bibbe leydi meden be nangaabe hono to Guinée Equatorial to ka satuji dum hono laamu Guinée o dun ana bama anniyaaji dum woni hono nangude yimbe yogaabe wiide hono ebe gonde cottude jaaguji ko be kadi sottugol mudum le leedi mabbe ndi
sakirabe jeewon ko waddan en banga region ngaji to beeta hande honde golloobe le dogotorooji chapande jeddi region kayto enno an gonno to e jidal fa hono be tottudar hakkilaji do hono suka cugalo jibinte ko koydu an han ko non diwtinirte wakkati ko jibinande en kenya waddando e service mawdo beeteda npo kanyu e service daranido hono fu ko yerwere kayto enna adter ka nena kanyu en du tongidi ton talki dawri dal hakkune mabbe yalla hamundo le region mabbe o ana yirwa jidal wadi kulukuru bete hande fa faame huno fuko ko wadi e le izin hono mojino bulangato be binde ban ledde uddite yalla on waawa udditede ko yaawi yaawi den be jewdi ton be piddi ton dabareji sabi ko foti yimbe ujunere e rewbe worbe woni ko kaani gollude e le o izin dental maire e député en kulkorobe en jaakitima ko foti la wono ko foti la tade al mustadaji mabbe le hidande 2014 de en di kawri e milliarduji e tati kalsi sefa di ni jawdi en neno be kawri e mudun de an han ko ndibe tongidi e le commune fabe keba be jirwinira dum woni region kulkoro o beta hande jonde wadi sigaso dow no golleji nana furobaji kalfinirte yimbe ni enna yimbe bale kewde paminama no guykaji kabirte e mudum yubbo inde yimbe kollitobe hono kuccalato en an handu kangam basiji be enna nana kambe tolloynobe tombe fu nana han hal ko te dengi dereji kewdi won ko tonga hakkuna mabbe fa jokka yubbo mabbe ande nana andamu dun ha ko so dun an yafina be mbawa wallede ka kinataw be kota lengi ngaj mabbe fa to sa haleedo galeji di temedere e je galeji jeego woni ko subta e le mabbe nana ha holli holli tamadu an ko be jaa e yimbe temede jeddo e yimbe chapantato woni ko ha ko te be ngoni sawi be leydi do galleji jangobe njoyon tilibe jokka hande jande do wure bamako be kollitoyi fa kuccala dewti chawde hono ande paminoje to yimbe giggol hakkune mali kanyi e leydi suisse laati sababu so be bawi joinde jamaato be kollitnu en sabe kolliti lise biete do danse kone o nena sukabe fu be bawa ngala bawde sanne kambe jangina to so be bawi jande an han ko tan de do walde wala jawiete de jande de wala keri kanyum fa woribe to en on jarama e hedade